La pelée to 5-6, singe to the moon. Axe, tu t'es des beats, tu cinéma. Brew house music, tu diaba chamu. Yeah.
Oh, on ire,
oh, on ire.
Yeah, Mr. Boni,
I'll be servicing for you.
Oh, on ire, kakashana kakasheshe.
Yeah. Oka mkutura,
oh, on ire.
Tichi vya manoku vya,
yeah, Mr. Boni.
Oli murunji,
oh, on ire.
Yeah,
kama te kakasheshe.
Tinyini ho, tavu ya jeri enough. Ninyinji, kemere koko omo trap. Nizaguma kushechere baby tingi tough. My stress are interesting, I know you will laugh. Kukuno niza kwero mutanti ndi kwa half. The chocolate ya nchanga koko mslama kwa nkafu. Kukani otani kora shakireba kwa zira ashiraf. Kasuiti nandi niwe bindi ni mbanta kubie. Food phone is kubani ukugwe mke miend. Buni kakuno na wabora banda nchira ngoli chani. Kaika nifuna boda ni nija kurond. Na shangyo hati wa uliono koro band. Masimo keka ngangogwe ninye uja kurond. Njangu ya rukundo kubano manyamu ni mkubi. Abocha mwabu wa nize mbaka kubi. Bambo kabamu mutima kwa wabakura. Kukushuke bintu yone babagani babamu ni bako. Ngukora bakunde nguni baza kubiku. Mwakanyo tinyine choku harafu niondiku. Echindi na respecti ni nza kuchiku. Aku wankaliba mama na tata li kujimuha. Yeah.
Obonire,
obonire.
I
will servicing for you.
Obonire,
noyaka komwezi.
Kakashana kakasheshe.
Oka mkutura.
Obonire,
tichi vya manoku vya.
Obonire,
oli murunji.
Obonire,
yeah,
kama te kakasheshe.
Nyenda kuletaka mwenyoko mwana umu boda. Yaura muno kutana rondero boda. Ingashikaba traffic bali kukwata boda. Bali bayaretwa na ehichire kabad. Nibamanyo ngobu stobashwa bayo wa hamad. Nyenda mkuberele best friend. Echo kwanga tindi chiteko mind. Ndia kukumono mgo lizaji stand up wind. Ndia kumani ndewe baby tindi leba band. Nyeza kutwara tindi kwena ngoza hand. Nofge ningwe sibo mkomo jiso na band. Kubanja gawele wife mbele husband. Nyeza kutawumaka tindi kwendo groom band. Ukankunda nofga wazibaba libinji. Wale mera wakumano yelika rukundo nyinji. Echo kwanga wara ingyama niko mwanji. Uwaya njino mwana habgo kusinje winji. Yeah.
Obonire,
I will servicing for you.
Obonire,
noyaka komwezi.
Kakashana kakasheshe.
Oka mkutura.
Obonire,
tichi vya manoku vya.
Obonire,
oli murunji.
Obonire,
yeah,
kama te kakasheshe.
My first date to you, ekwene kane makuheta. Nobu na hiri mire tindafu nire buhuta. Wenu gweno mkoranga sopu ye mputa. Ainda kutwale baby ntuza kujihuta. Ninza kutere mpeta. Aba ambandize mutibari kukuhita. Bambi nungunda kamizi nembata. Ndia kuradio akora stindi kuradio muruhita. Kulikura face ya umpika nzima da creator. Kuomba rabu ya hanjire ni wali creator. Kafesi kukarunjira viko nabamata. Evi gambo vya obinu zile nko bochi. Kuli nyiza tindira jamukaka ni wasichi. Nataka kule tinka shikava ni woine switch. Ninza kukuma nkechi kama nyonjochi. Abgo ntura ni muzamu kama mungia mwachi. Isho chinoza kulisi watu kule na ritachi. Naka design kare mangugulile kuchi. Echirinzi ya tindi guwana wanyo mwana umu chachi. Even Christians and fighting they don't match. Kundi vanaptize nja tofaka pesha kasachi. My breaths are over cause they were not too much. Yeah. My breaths are over cause they were not too much.
Obonire,
obonire.
Yamishicho obonire.
I will servicing for you.
Obonire,
noyaka mkomwezi.
Kakashana kakasheshe,
yeah.
Oka mkutura.
Obonire,
tichi vya manoku vya.
Yamishicho obonire.
Oli murunji.
Obonire,
yeah,
kama te kakasheshe.
Obonire,
obonire.
Yamishicho obonire.
I will servicing for you.
Obonire,
noyaka mkomwezi.
Kakashana kakasheshe,
yeah.
Oka mkutura.